Jeremiah 41 verse 1. Kwathi ngenyanga yesikhombisa uIshmayeli indodana kaNethaniya kaElishama ozalo lwenkosi nowezikhulu zenkosi wafika namadoda ayishumi kuGedaliya indodana kaAhikamu eMispa. Badla khona isinkwa kanye kanye eMispa. Verse 2. Wayesesuka uIshmayeli indodana kaNethaniya namadoda ayishumi ayenaye bamshaya uGedaliya indodana ka-Ahikamu kaShafani ngenkemba bambulala. Yena inkosi yaseBhabheli ebimenze umbusi ezweni. Verse 3. U-Ishmayeli wabulala nabo bonke abaJuda babenaye uGedaliya eMispa namakhaledi amadoda empi ayefunyanwa khona. Verse 4. Kwathi ngosuku lwesibili esembulele uGedaliya kungaziwa muntu.
Verse 5. Kwafika amadoda angamashumi ayishiyagalombili evela eShekemu naseShilo naseSamariya, izilevu zawo ziphuculiwe nezingubo ziklejuliwe bezisikile bephethe eminikelo yempuphu nempepho ezandleni zabo ukuba bakulethe endlini kaJehova.
Verse 6. U-Ishmayeli indodana kaNethaniya waphuma eMispa ukubahlangabeza ehamba ekhala. Kwathi lapho esehlangana nabo wathi kubo, ngenani kuGedaliya indodana ka-Ahikamu. Verse 7. Kwathi sebengenile phakathi komuzi, u-Ishmayeli indodana kaNethaniya wababulala wabalahla emgodini yena namadoda ayenaye. Verse 8. Kepha kwafunyana amadoda ayishumi phakathi kwabo asho ku-Ishmayeli athi, ungasibulali ngokuba sinokolweni nebhali namafutha nezinyosi okubekelweyo endle. Wayesebayeka akababulalanga kanye nabafowabo.
Verse 9. Umgodi u-Ishmayeli alahla kuwo zonke izidumbu zabantu ayebabulele wawungumgodi omkhulu owenziwa inkosi u-Asa ngenxa kaBahasha inkosi ka-Israyeli. U-Ishmayeli indodana kaNethaniya wawugcwalisa ngababuleweyo.
Verse 10. U-Ishmayeli wayesethumba bonke abantu abasele eMispa, amadodakazi enkosi nabo bonke abantu ababesele eMispa, uNebuzaradani induna yabalindi ayebanikele kuGedaliya indodana ka-Ahikamu. Yebo, u-Ishmayeli indodana kaNethaniya wabathumba wahamba ukuba adlulele kubantwana bakwa-Amon. Verse 11. Kepha lapho uJohanani indodana kaKareya nazo zonke izinduna zempi ezazinaye sebezwile konke okubi u-Ishmayeli indodana kaNethaniya abekwenzile. Verse 12. Bathatha bonke abantu baya ukulwa no-Ishmayeli indodana kaNethaniya bamfumana ngasemanzini amaningi aseGibeyoni. Verse 13. Kwathi lapho bonke abantu ababeno-Ishmayeli bembona uJohanani indodana kaKareya nazo zonke izinduna zempi ezazinaye bathokoza. Verse 14. Base bephenduka bonke abantu u-Ishmayeli ayebathumbile eMispa babuya baya kuJohanani indodana kaKareya. Verse 15. Kepha u-Ishmayeli indodana kaNethaniya waphunywa kuJohanani enamadoda ayishiyagalombili waya kubantwana bakwa-Amon. Verse 16. UJohanani indodana kaKareya nazo zonke izinduna zempi ezazinaye base bethatha yonke insali yabantu ayebuyisile ku-Ishmayeli indodana kaNethanayi eMispa. Yena sembulele uGedaliya indodana ka-Ahikamu amadoda empi nabesifazane nabantwana nabathenwa ayebabuyisile eGibiyoni. Verse 17. Bahamba bahlala endaweni yokuphumula eKimiyamu elingaseBhethlehema ukuba bahambe bangene eGibhithe. Verse 18. Ngenxa amaKhaledi ngokuba babewesaba, lokhu Ishmayeli indodana kaNethaniya ebembulele uGedaliya indodana kaHikamu, inkosi yaseBhabheli eyayimenza umbusi ezweni.